ababadde baninda muke myoyo mwanyina omulungi nsuno nazedda eri abakungubagabwe nsanukula anti ntera okuva mu nzi oluusi ebyokya luno naleese bibya byakwezigula nga mpulira ennaku abawala mumbe mudde mukube n'erivansi tudde emabega ekkubo twalireko omwali ebyobugagga kati nsaba mbavuge mbajja wazibu muwala tonga yakuba nzize ekkutasa mpulira ennaku gwe bw'oba ogerebwa alina n'ezaabu bwekyey'omuwendo katonda gye yakuwoodaza abalala laba ate bw'ogifuula mwatu omutalinsa n'osena n'ejjali bw'osiimu abaguzi mubenga ecupa ya biyanda baata n'abasumbuwa bambibwolwesigama tujja kuwonya enkonge mbyenyeza akabaate naye bwonoosiba muterengo olwebalama be bano boosanga matwagawedde tembe beeyitira nabajimba enkyekubire buli amugambyeko mangerangoberera buli omwazanyira ku ggwe nga kitalo ng'ate n'abakwagadde tetyakuwa kitiibwa oba ogoba byakufuna byonna mpaawo eye maasamaasa atyani akuwa ddinaali ojja kufuuka mbowozo omy omwenge ate ng'anaakwagadde oluusi obutakuddira kuba oba wanjawulo singa osusa gw'atakumirako omunda bamunja kukkusa yakuva mu mbeera njombe buyombi abayiwayiwa zaabwera mmwe mu nsokola ye katonda eyabatonda abeewuunya abantu beeyabeera enkyana bwe ky'obugagga kati ffe tukirinyirira kyonna ebitaka alinga yaddira sente nnyingi naziwente kati tuwenja bugagga obw'entuuyo omuntu eyali tudde waali omwami n'alowooza bangi bannyululaggo oba omugaya abakazinda bye bangi nnyo nnyo baanunudde nga ye mu kifo ky'okukolako entuuyo ng'omukyala geera mwabawoza ndi bulungi neekolera nga bakusimbye naye maama t'omujyamu mwabalala ekibalemesa si kirala entandika y'omukwano n'oyo gw'oyagadde oli ne wakwana ng'asaagirira naye omuwa ettunda zaabu omwami n'asumulula mwe muleeta n'abasajja okwematira ze kyenva nkugira owanga nsimbye ne musattiza bw'omubuuza kyafunye mu bbeera miramuka kasunda okukamala buli omu amugasa n'anoonya okusunga bambi n'atamwawula bakyala kimpadde mu beekuumenga be batubbira zaabu ate nkya nange yaggwe akuyita muwala jangu tunywemu olukooca ecupa ya bbiya omukyala anoola nnama ze njiyita nankwanambyeyo ejjoogo kyenva nkwekkanya mu byonna nga sinneebuga bangi nnya beefuula ab'ekitalo n'anoonya entwere maama n'akwebera mwe mulina abasuubiza ebyanjwanjwa tinja kugulira benzi seekasula n'enjala ng'atokota ebigambo byengalusanvu olwo kyagoba kufuna ate nkya gyagwanike ofuuse wa bonna buli omu akunyumya buli akugambako toyisaye ng'olabye n'ekisa yo nga nfundikira nga ndabula abawala abakyali abatumwe bwe kukuba okulaba ng'osengejja ekyobugagga ky'okikwasa atakinyige ate okikwasa omulwojja okganja lw'ofuna n'ekitiibwako oyo gw'oyagadde saagala munnanga ofuuke kayoola okwagala abangi kibi nnyo kikufiiriza bwekomya okugondera buli omu akwana abasinga obungi ekiwuuka gyebalidde okuuma ezzaabu okafuuka akalira olyoka ofuna ebirungi by'osuubira mwababadde beemansa mwenna mbasaba tufuna ekalantiini ekuuma eky'obugagga tusooke tweese tudaase abaguzi ebbeeyi bw'eriba erinnya endidda n'embawo ennamulala